wa thamani, na kupenda kutoka moyoni. Eternal morning.
Kutoka moyoni, you've turned my morning into.